Lawal sariya Niger nder ɗatol keme jeegom e capanɗe jeɗɗi e jeegom e ngol keme jeegom e capanɗe jeɗɗi e jeenayi kantabintini no neɗɗo nangirte. Ɗum inditira wadde kasu yaasin no goje Maimuna Gazibo cartotoɗo faminiri.
Deni jomun waɗi gacce ngo o funi no handi yaare yeeso carɗo o ngam faami baasi mo waɗi. Deni waɗi gacce suudu seri'a no waawi hokki jomun sa'a hota de arande no wakkatiji gondo deni jomun faddama no wadan laasibo dow gacce ko waɗi. Deni jomun faddama kasu yaasin no woodi ceede ɗe neɗɗo yoɓanta gomnati on no tilsi dow mo gaɗanɗa gacce on dow joɓamo. Deni filla dargako no deni kasu yaasin non a soƴƴatako nder garuwal kasuga dey no tilsi joɓa ceede dargiɗa ɗen. Deni Allah waɗi a hokkama kasu yaasin laawol seri'a no hokkam jomun duuɓi joyi a jata a dargatako jonkay deni a waɗay ɗi fu to fu gacce fu wala ema. Deni Allah waɗi do duuɓi joyi ɗi a fillitake iri gacce goto ɗeni na ko nandini a famani gacce ɗe gaɗɗa ɗe yeeso carɗoɓe to fu a nangete kasu jonkay. Kasu yaasin on no wayloto kasu gongajo on deni kasu yaasin lebbi jeego o nangeɗa kaddi mun hantay gaɗitiɗa gacce gon a wangini do gonga fu a waɗi gacce ɗen ɗon delle a nyamuwon kasu latto ɗiɗɗiɗi noon giɗɗo on e keso mo gaɗɗa on
ngam ɗon a holli ko aɗa wawi ɓiɗɗam bonɗako.
Dey ɗum e sendiri nanguede e yolbinanede.
Deni neɗɗo nangama kasu yaasin hano suudu seri'a haɗi nder duuɓi joyi neɗɗo waɗa gacce go ko yarata ɗum suudu kiite na to polisiɓe. Hano jon deni neɗɗo nangama kasu yaasin duuɓi joyi.
Ɗum woni ko laawol laamu yowi dow nangaɗo ko yolbinana wadde kasu yaasin.
Ko sendodirɗum woni kasu yaasin aɗa wawi kota wuro dey dow talkima gacce ɗe gaɗɗa ɗen no windete resi. Kasu o toɗo a nyaman kaddi kasu gacce ɗe gaɗɗa ɗen donc jofeɗa
là vous allez en prison vous purgez la peine et vous sortez.